seka ngoba sithwele inkinga zomhlaba uma sethi njalo mfana uvule indlebe ulalele ibusiseka ngoba sithwele inkinga zomhlaba uma sethi njalo mfana
Satan and he won't be like Andrew.